Ini Tony Kuru.
Exclusive eyes, I'm up to CEO. Wana Junior take kana kwa tamu chinshi bate.
Wana Junior ya biggie behind ya. Too much. Imwe, mwalanji pae.
Mwalanji pae.
Masa kumefi. Wana GTH. Awe mwalanji pae ya.
Mwalanji kula.
Wana GTH. Masa kumefi.
Yes.
Wana GTH. Alange kwe masha. Wana GTH.
Wana Junior ni full package. Mbuyo round ni full cabbage. Ngayali jumpe ni full cabbage. Ngavalala ni full cabbage. Mbaku menye pa counter area. The future is behind the chimo na failure. Mayo mwishikula. Filianshi kili oku mwishikula. Your wine is strong unalashipula. Shilie mipashuku mwenashipula. Chikanga mpala mempimpule. Ni Wana Junior line tetinchile. Ok first inch mfulemu. Ndepishamo njingilemo. Mpala membe mbilemo. Mpanto.
Wana Junior ya biggie behind ya.
Biggie behind.
Too much. Imwe mwalanji pae. Iboko sima.
Masa kumefi.
Wana GTH. Awe mwalanji pae ya.
Nga masu kumefi.
Wana GTH. Nga masu kumefi. Wana GTH. Alange kwe masha.
Baba nena moka fulu kaveji. Panondine nindu fiareji. Ngava inda ni fuka reji. Ngayali TV ni fuka leji. Ya milanduku. Ngava nena milanduku. Koma vana chitechi. Awe vali na chitechi. Mbuyo yao ni extra large. Ni Cardi B na extra minaji. Wana Junior ni fulu fite muuntu. Mbuyo fulu fulu tekwa tite muntu. Ok first inch mfulemu. Ndepishamo njingilemo. Mpala membe mbilemo. Mpanto.
Wana Junior ya biggie behind ya.
Biggie behind.
Too much. Imwe mwalanji pae. Iboko sima.
Masa kumefi.
Wana GTH. Awe mwalanji pae ya.
Nga masu kumefi.
Wana GTH. Nga masu kumefi. Wana GTH. Alange kwe masha.
Notorious B.I.G. Good Mamundo and
Exclusive.